haikujangi tu kama ananasi na kuja na jina lingine.
Mm. Yeah.
Kwanza nza shule unajua venye watu hiyo akubembeleze.
Mm.
Yeah. Mm. So saidia na hiyo joke. Oh. Najua mnaniangalia ni kama mnangoja niwape hiyo joke. Ndio muitumie. Ah, uongo.
So which name did you had you picked then
Gabai Kutwai?
Yeah.
The fact that kuna sepia anasema that was because Mboso never spoke out about the atrocities that was na happen TZS. Mm. Una feel role ya artists it come to politically, do you feel there's a role? So of course Niviri the storyteller flying kabisa under Soul Generation, yes, why go independent, like when you liamua ku, like it's time now to fly solo. Okay, na collab na nani kama paje, cause kuna tema so hilo alikuwa anenjoyana Vienna Otilo alikuwa anenjoyana, yes. So your collab will talk, I was actually surprised. Personally, I'll be like, hey, damn, okay. No one is taking anything personal, like a friend. Ekonene.
Ekonene.
Episode 565. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah, yeah.
Yeah, na leo tukona msoa nguvu kabisa, tukona Niviri the storyteller. Na mekwa kutupatia stories ingine hapa, jo. Hey, tuko zile za Ekonene. So, first of all, lazima nisibe thanks sana. Sana, that is. Because, sikuizu naishi Limuru.
Yeah, manze mashinani.
Yeah.
Out of town.
Because the villain list gave only go like, damn, kuna ase wa mwaga tu ku leave the city. Mm. Kuenda ku leave the rural life.
Eh? Yeah, nime yonaona pia online kona, it's something very possible.
Mm.
So, na niko hapa kama living proof also.
Yeah. So, uliamwaje hivyo? Like, why did you decide like the hustle and bustle ya huku wa utake?
Ni ku choose peace.
Mm.
And also getting close to what you want to learn about. Nilitaka sana kulearn pia kuhusu nature,
okay,
environment yetu. Because nili go back pia nikaona strength yetu mingi pia inaweza toka wapi and what would take care of us.
Mm.
And hiyo tu nature venye tuniangalia. So, acha ni learn nielewe.
Mm.
Na ni ngumu kuielewa hapa town. Hapa kisike tu matatu pap. Unasikia kwenda squad bala.
Unasikia Ruto must go.
Una join. So hata madam pia alikuwa ameniwezesha ku join some of this herbal classes. Za kulearn tu mimea pia nini juu.
Oh, okay.
Kuna time I moved from Karen now to Limuru. Mm. Juu Karen to me pia ilikuwa inaka already secluded.
Yes, yes, Karen is there.
Mm. Yeah, lakini pia ilikuja tena imejaa sana.
Mm.
Na hiyo part, I remember it was a funny story nikacheki. Hapo nje ya geti yetu, mama fulano anaokota tu my plants. Nasema kuna watu wenyewe hizi lala njata hapa Nairobi juu. Ya najua hii ni food, hii ni dawa, hii ni nini. Na pia tumehang around masai kadhaa. Tumekuwa na community kubwa huko.
Mm.
Yeah, anakuonyesha hata hiyo mti kama ya sogonoe, manini. Mm. Una realize tiba hiko hapo.
Yeah.
Mm. So, as napambana na vitu zingine, acha health yangu kwe 100 na peace of mind.
Because kitu interesting ni, vile ukuwa nasema uli move from the city to Limuru, niko na expect uniambie the new pipeline, nizo makileleshwa. Jesus, niza, it can reach a level you're tired. Mm. But Karen, kuna nature huko. Like,
iko.
That was not nature enough for you.
Space pia.
Yeah.
Actually space. Yeah, Karen, I think ilikuwa almost a quarter of an acre. But mali niko iko karibu 1 acre.
Oh, okay.
Na Karen tulikuwa tumeanza kujifanyia already garden farming, hiyo kitchen farming kale kadogo. Niko na kuna potential hapo. Na tukakula kwa hiyo shamba. Niko na huenda pia ikawa kubwa. Nimepunguza budget.
Oh, okay.
So Karen unaweza ingia na fork jembe go back ya.
Kuna area. Baya sasa ukiangalia vizuri watu wanalima.
Oh, okay. Nini, so Karen uli move out when?
Ni kitu tunaongea hata sasa hivi nyenye tunaongea bado na move.
So you're in the process.
Niko in the process, yeah.
Yeah. So umekuwa Limuru size for how long kwani?
2 weeks.
2 weeks. Oh, and how has it been?
Nimesha learn hiyo barabara ni rahisi, funny enough kutoka hapo. Hadi I had a gig at Black Samurai. I took 28 to 30 minutes just drive. Mm-hmm. Juu highway hakuna traffic.
Mm-hmm.
Alafu, other than that, nimepata pia community in terms of wanafanya farming, watu wako friendly.
Yeah.
So imenisaidia pia ku accommodated in that space.
Oh, alafu yanakaini, this is our farming week because tulikuwa na Uboy anaitwa Bisai. Ajobo alishindaga jackpot. Anasema yeye ameingia pig farming kabisa.
Hey, yeah, nice.
Yeah. Iko haram 100%. Eh.
Lawama baadaye.
So, what if think do you farming or think do you animals or just plants?
Everything. Ningependa hata nimefikiria sana kuku juu. Recently nimelearn kuku inaanza taga tu yai bila bila rooster. Na mimi mwenye napenda mayai bro. So unajiletea tu duka nyumbani. Lakini mbwa pia wanakula kuku manze. So si waamini so far. So other than that ni planting mainly juu through plants ndio nataka kula sana plants.
Okay. Mm-hmm. Na nini hii idea ili come to into mind when did you decide at some point I just want to leave the city?
Ilikuwa period nilimaliza soldier.
Nikaamua
I need to slow things down kidogo juu pressure iko ya kudeliver kufanya kila kitu. Na hiyo pressure pia inashikana na mchezo wa town. So to keep up kidogo tricky nikasema I need an environment where I can focus and just step back kidogo to see things clearly. Unajua nikafuta ukiwa kwa grao unacheza unacheza yako yote but kuna mtu amekaa nje kwa ground anaona space mahali. So when you step away kidogo you can see a lot of things slowing things down. So it was the art of slowing things down actually.
I pia nasema that that was also to search for peace. Which peace is this we're talking about?
I'm someone that is planning to have a family. It's a direction that I'd want my family to grow towards. Pia in terms of just kelele bro. Kelele uweze kuwa hapo kila siku kila mtu anabishana. Hata hapo Karen venye kumetulia tu bado nasikia watu wanapigana tu hapo nje wanabishana. It's not easy. Sio kusema iko kila mahali lakini kama unaweza tafuta mahali kelele iko less.
Yes.
Na bado unaweza piga kazi. So I think pia niliza hiyo period I took hiyo period pia kujiequip kukuwa able kuishi off grid. Because hata Karen nilikuwa tunatumia solar already. Maji ilikuwa borehole. Tulikuwa already tumefika hapo. Internet ilikuwa ndio Starlink lakini pia at some point tukapiga pause na nikaona if we can now we are ready enough to move to a better location or rather a different location.
Because that's another thing juyako like ume decide ku like one of the things to melan juyako nionyesha simu yako jo tunashindwa like when in viri jo tunashindwa tunashindwa you expect iPhone 17 Pro Max jo you know but the Nokia 1 so uliamua pia hautaki stories za smartphones kwa nini?
The decision most of these things far enough I just prayed about it. That I'd want the will kuachana na hizo vitu zina distract juu tumeka Instagram sana kutoka asubuhi hadi usiku na lose down on time ku watch movies.
Yes.
And I've seen a lot of distraction happening online. So I if you gotta protect your mind you have to figure out what you're feeding in your head. Na pia nikaona I think I'm like I said I have a good team here.
Yeah.
Anyone has handled most of these things. So I took enough time to put cautions in place. Ukinitafuta si umuli nipata.
Yeah, tumekuget.
Direction simuli nitumia pin.
Yeah.
Inachukua pin. Inachaji na pin na pia inachukua pin.
Cuz I think this is to me one of the hardest parts. Like moving out of the city, it's something that's in my
bucket list. Shida yako ni size ama type juu kicheke ukikompia hii bro. Ni kama
yeah. Asizi, niyo tu nimezoya smartphones to design where, like, nikiwa kwa ndaye, I want to listen to music. Yeah. Sindio? Nikiwa wapi? Nikiwa mtaani kani meboeka, nataka ni scroll. Nikiwa ni half time ya game, nataka ni scroll. You understand? Yeah. Like, I'm so used to that na shindua.
Do you think that's okay?
No, it's not okay. I know it's crazy. Like, hata ikikam to technology will make other technology less enjoyable.
Mm-hmm.
Like, mufaini kita kuenjoy movie, I have to leave my phone charging.
Yeah.
Otherwise, nikienjoy movie, nitafika at some point, nianze kuscroll, alafu nisahau, whatever I was watching.
Yeah, yeah.
Nimekuwa tu na moments manzi na kana watu, tumeza kwa sakulkai kila mtu kwa simu. Alafu pia, we've had moments where you lose out on a lot around you just because of you. So, part of what I gained a lot by doing this is I was able to predict our animals tuko nao wengi, like time wanaenda ku give birth and to precision how many they would they are giving birth. I can tell hapa kuna shida ya hii, huyo labda akonja, huyo ana react juu ya hii, and it helps you also now to merge it with how you work with human beings. Like I can be more present kukuelewa. Labda ni njia inakusumbua bro, si
yeye
tunabisha na nini juu. Pia kubishana mingi tumechukua kwa simu hapo, hatuelewani sana through technology, and tuko na keyboard warriors hapo pia ndio wanajificha. So ni somehow siamini kila kitu manzi kwa internet, actually 90%.
Yeah,
because kwa internet you can fabricate things. So by slowing down pia na kutoka hapo kwa technology, watu wananitafuta yenyewe kwa kweli wamenitafuta. Kazi zinanitafuta pia nimepata nazo.
Yes,
na pia niko na watu wa kuhand hizo shughuli, so and nikiwa hapo niko very much present. Kavage nimeko hapa tumebond, nimejua maneno yako pia maneno na stay na nini. Huenda pia nikakaa hapa tu niwaletee pia usanii nikuwe kwa simu. Muite usanii na si usanii mimi, natafuta entertainment. So if you can have the energy pia ku just to stick in your mind, kama unaweza jiongelesha bro, watu wengi wanaogopa hiyo. Hii kunyamaza tu. Una nakuanga na saying nikipanda Uber nasema eka muziki tu, nasemaje? Tusihangaike sana kwa vichwa zetu. Tuweke mziki
kitu ya ku
iku distract. So I just thought I just chose a different distraction for me, which is more helpful.
Kwa I think that's another thing that nishai notice lomsema phone. Ukiniuliza kama inakuwa healthy, have you noticed ukienda kwa like restaurants and you look at couples, you'll see them seated together but kila mtu yuko kwa phone yake akingoja dishi. Like imefika level where we can't even have a conversation. When you na mpenzi wako na nyote mko,
it's a dangerous world tuna move into. Manzi niliangalia nikasema we are losing out also on our senses as human beings. Kuna time ulikuwa unashika tu namba ya familia yako yote na kichwa sasa. Labda umeshika tu yako bro. The place I drew the line, nilishindwa kushika namba ya mama hapa for a minute. Kila saa namuuliza niko na yeye, nategemea simu sana. Hata kuandika pia, kuandika muziki nimerudi sasa tena kujiandikia tu bila hata labda na kitabu tu. Lakini hata sasa unaweza shika muziki vizuri kwa kichwa, unajicorrect kwa kichwa. Kazi inaenda. Hata imeniongezea pia creativity, niko on.
Basi mwanamke mwingine pia atasema maybe kitu li happen ni ulichapa mawid zako zikakwambia Nairobi is not Nairobi is not the place, I need to connect more with nature.
Labda ni kweli nilitafuta mali naweza choma na amani, labda tu aiweze kuwa ni hiyo ilinipeleka huko
bila naipa. But that area is good for sheep rearing.
Nimesikia
zile za kondoo, zile za wool,
And
also potatoes, because your soil ina retain a lot of water.
Place tulikuwa tunachukua hadi kuna fruits around, kuna nini. Hey bro, the same things happen is a by expensive hapo, hata jirani ana supply, so it's such a beautiful place to be. Sasa hivi tunapambana nayo sana ni maneno ya city, unaona niko city kila siku actually. Nakuanga huko daily. But kulala
So
you have to revert back to mali utatulia.
So tuseme umemaliza show at 2 a.m. Unaingia tu kwa highway.
Naingia 20-30 minutes, hakuna siku nishachukua more than that. It's just the same as mtu anaishi Ronga, nilikuwa naishi Slando Kayole, is almost hata probably Kayole ni far by now. Mtu wa river hata asiongee sahi.
Ja kuna unaongea na mtu aje experience rural life.
Watu wa technology.
Mimi ndo nili grew up in the dark ages.
In the
But in the dark ages, ile design ya sisi ni wale the first generation wale tulipata internet lingia tukiwa in our 20s. So we enjoyed our childhood. But still afterwards nikakamika izoea design like kuishi bila ni hard kiasi but yeah. Now kuna an interesting irony thing ushatolea ngoma nasema hii baridi ni mbaya alafu unachagua limu
alafu naenda kwa baridi
hii baridi ama kuna hii baridi ya part
2 funny enough niliandikia baridi limuru
wow.
Yes during COVID so
okay
acha inspire more na pia kimanome nimeamua mind over matter niweze kaneza jiambia hiyo baridi itanipiga bro
kuzaki
controliwa sana na external factors kama naweza conquer well and good and like you said your story hiyo time watu grow hiyo kwa dark ages I mean I still remember part of it I'm one of the few privileged people when you kwa generation when you turn on both sides
yeah
and the fact that I've seen the good side
yes
ya tukuishi bila net I love pia nikona the good side ya kuishi na net
yes
I honestly can tell you it's more fun bali tulikuwa I learned to grow up mbio sana mna make decisions kwa hood ni kama nyinyi njoo ninjo wazazi hapo mna mwa hii game tunaicheza hivi unjo anafanya hivi you grow up a bit fast
yeah
so yeah. Sikutaka ni kwe slow down na maneno and after all I don't think kuna vitu mingi zitani surprise sahi kwa net if I can learn about it I learn about it but I don't need to change much on what makes me who I am
cuz another thing yako pia ni hiyo like it's one thing to go off grid tunakuwa kuna base yetu fulani inaitwa Amos Kibaru. So Amos Kibaru is strictly off grid, like anatumia solar na wind energy,
even the vehicle.
Yes, vehicle yake ni inatumia stima but anaicharge na solar, like it's crazy.
Wow.
That way
anacharge gari na solar.
Yeah, anaicharge nice. Na solar still cuz yeye alienda akachukua akaseti kejake wa gameseti ni solar alafu siku kuna wind so ana stima full time like 24/7 365 but one thing about it is he still has internet yani wali amwambaka hata internet zi because that's now the scary part like I understand leaving the city na understand hata kuacha smartphone but kuwa bila internet lazy check email at any nikitaka immediately
kuna bundles bro
yeah but yako ukiwa solo kila mtu akikwacha kejani si uko
sasa that's the thing hiyo structure yangu venye inakaa mjania changa hivyo and venye mnaona niko na team kila hata saini mtu ananitumia file utachiki one of my teammates ana provide hiyo kitu
yeah
no, niko na mail zako ni
niko na laptop pia naweza access
yeah.
Is just also timing it haiwezi kwa kila saa unaitakupea pressure damu itapanda hapo kila saa tu kama unaweza control tulieni kwanza kuna ngoma nimeandika iko kwa album
okay.
Yeah. Nasema ukinda interpretena keep it silent you know keep it silent you know mini silencer acha na upe chorus karibu karibu lakini usije haribu hapa kuna doea hakuna kuzoza kuzoea
lazima utandike kazi
yes be self sufficient so also like I said these moves me make ni pia kunipunguzia budgets and expenses ndo niweze kuaccommodate watu wengine mostly tuki travel we go to cities outside to see the cities so see pia si lazima pia Nairobi niishi kwa city kila siku naingia na kwa very excited unapata kama hapo junction tuliona jana hiyo flyover imefanya ile kitu zinakimbizwa things are new au boyki sasa na city tunaweza boyka city you look for new excitement and new things to excite us like skadi kuna balloons ziliingia sijui umesikia kitu inaitwa balloon bro
zii yoni gani
hizo ni
acha tuongee kuhusu balloon
mtu off grid ni anatuchanua
si tuko in the city na hatunyiti rada jo tuko in the city na hatunyiti rada alafu nini kinacho nataka kuuliza Karen is a little bit expensive
it is
like compared to Limuru that it also is very good for your pocket ama
yeah so plot twist you're the same thing Leona expensive Karen in Limuru you can get fun enough the same price
yes
but with at a much bigger scale
oh okay
yes.
Okay yeah so that's what
alafu na jaribu kutengeneza hiyo space pia ikuwe more of a creative hub na host wasanii wengi sana wenye na mentor nimeweka wengine wamelala kwangu na ningependa mkuna place hata naweke full on studio, unaweza kama hata ulale wiki mzima hapo umechill ufanye kazi yako, una pressure nje because when we say we were going for a writing camp tunaendanga out of town. Sasa hata mimi ndio out of town yenye tunaendanga for holiday. So mi mali hata ukikuja ina feel holiday home, so mimi naishi kwa holiday home. Kitakuwa Nairobi 20-30 minutes niko ndani.
Okay,
but vile umesema writing camps nimekuwa tukisikia a lot about them since nani akuwa hapa Aunt Jemima.
Yeah.
Wanasema they travel all the way to Nanyuki to script sijui nini. I don't know who else alikuwa hapo.
Charisma.
And I think you've got that locked.
We have, just the other day we've hosted a producer from Nigeria. Only one day. Ozed Kus. Amepiga ma production kubwa kubwa, ukiangalia kuna Zarema, Wizkid, ngoma mingi utasikia tag yake.
Okay.
So alikam, tulikuwa tunataka kufanya session but for the first time tukamsukuma tu huko mbio mbio. Baridi limpiga aliteta baadaye lakini kazi ilifanyika. I brought all the artists there and it was so accommodating. Hakuna distractions. Nairobi unasikia mtu amekupigia delivery kwa hapo nje. Kidogo kuna mtu ameita mtu wake pia amekuja hapo, kuna session inaendelea. So there was a lot of peace na kelele bro, tunaweza piga kelele je tunajisikia. Hapo hata naweza kuwekea disco hapo nje. So as much as mnadhani off grid, nimejitafutia tu space yangu kupiga sherehe bro. Na kana starehe. On a more serious note, njoo mane off grid inanipea peace na nini.
Plus Limuru si Oches.
Si Oches, si Oches.
Bado kuna, I'm sure even Safcom ziko and stuff like that. So,
yeah, I think ZZ.
Wewe unatuona tukoocha.
No, 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 nasema internet. Nasema internet.
Do you know kwambia?
The cables, yes.
Yake, reason, tuna mention, of course, hizo vitu zote ziko. Tuna mention yeye mwenye na walk around with a damn phone. Understand?
Yani umekumpa simu.
Yeah. That's what, alafu on top of that, hakuna internet. Shano tisivile si tumezoya. Kingia tu kwa hao, phone ina switch from data to internet. But soko surrounded na internet full. That's what I respect. Like for someone in this age,
yes,
in 2025 to decide, it takes a certain level of discipline that is kwangu ni beyond comprehension. Like I'm so used to, unachikia hapa kuna router, hapa ukienda gule room kuna router, ukienda like me, we anajuaga like kila pahali ni router, internet, internet.
Because even before to shoot, alikuwa anaogopa tutaanza kumuuliza maneno za tech, akiangalia like zile vitu zimesurround hapa.
Hapa me implement kila kitu.
Inakuwa hivyo, unachiketa steam ikipotea 2 minutes kuna hiyo power.
Na hiyo stuff yani kwa ni bike tukai.
Although sasa huko vile we decide to go off grid, I need to connect no boy into a mosque bar. Because you'll enjoy. Because what you'll do, like the initial investment might be a little bit big. But anaweza kuconnect na solar, wind, so utakuwa totally off grid. Like hauta rely on Kenya Power. So it hits you fast mara ya kwanza, cuz it's an investment.
Speaking of Kenya Power bro, I just even is na stima zinafanywa sasa. So vitu kai hizo bro, ufai kuwa on the mercy of a service provider.
Kusuwezi kushituka 2027 utatuzimia jogo.
Utazianua.
Kwa kaeni kwa giza.
Mtafanya kitu.
Alafu unajua nini? Ni interesting vile umesema ati kuna hizi writing camps, what. Mimi kwa nexpecto ya zile za Americs. Shesika ya Americs tuambiaga.
Gani?
Ati as men, you have to bath in the sun once a month. Niko na expectation ndio zako.
Someone told me that the other day that tunafakwa kwa jua. Who told me that? Tunafakwa kwa jua, unajua na jua uzeki haraka ama nini.
But ushesika gele yake, cuz kuna Walami na kuna Americs. So Americs anasema ga unafakwa ndede, alafu tunatafuta pale jua itakupiga nuts
vizuri.
Jua itakupiga nuts.
Yeah, yes.
Walami ni unafaa kuwa ndeze, alafu atu unajishika haga hivi jua itandike. Na kila mtu kama pick bullshit like the sun will heal you. I don't know if the sun can heal like that. Alafu msaki kupata utajitete aje.
Yeah, ati nataka vitamin D ingie vizuri.
I was doing explain.
But also kuna hiyo kitu ya grounding, like
yeah, grounding,
therapeutic,
yes.
Kutembea kwa nyasi.
Kwa grass.
That's
the one thing I do.
Barefoot. Because customer tu kuwa tu kuwa designed by nature. Kupanga viatu full time.
Those are some of the things pia nilizifikiria sana. Huko naweza tembea hivyo. Hapa
uwezi.
Uwezi.
Yeah, mm. Few minutes shava socks, shava slippers.
Tembea hapo lami na kuchoma. Ai.
Okay.
Ukitoa viatu pia anakujudge.
Yeah.
Like you come to plants. Is there any plant ile umekam ku discover ile una feel kama wanaishi city you get discover, like you come to medicinal properties. Is there anything that you've healed without sisi not to a paracetamol? You understand?
Yeah.
Headache kidogo paracetamol. I always give the story that back in the days nikiwa mtoi kuna time nimeenda hocha nikakuwa very sick. And this is late 80s stroke early 90s. What used to happen is hakuna malaria kwa inakuna what. You'd just be given like a whole cup of some one of the most bitter shit ile ushaikunywa, and somehow you're healed a few days later. Nacheki. So umego that off grid ama bado ni msona Panadol.
Hizo ndio vitu nasomea sasa na jaribu kuzi understand jo. There was a time when I was releasing my previous album Inside Out. Nilikuwa na pressure mingi. Siku acha nisiseme pressure ilitoka wapi, lakini nika unachiki tunachoma. Nikachomwa na chamomile, the plant. Nikachoma chamomile bro, nili chill yangu yote. Nika hata pressure gani unanipea na sina pressure, nikashanga. So most of these things zenye tunajipea pressure now is just all about what you ingest. Yeah, so nikaanza kukula tu vizuri, kuna lavender pia. It's smokable. You can substitute a lot of things for what you smoke, bro, for your health. Other than that, kuna kitu wa masewa linifunze ni kitu wa mbake.
Mbake seed.
Okay. Inakufungua mapua, bro.
Hiyo sisi pure tobacco?
Hiyo ni mixwa na cow tallow and is it sogonoi? Actually the hub. Kuna tobacco inauzwa, bro. Sina depend unataka drug gani, lakini mimi ni miti shamba. Nimejaribu pia ina work.
One of my grannies was, you know, I would say an addict wa hiyo tobacco. Up to 80s. Mpaka siku zake za usoni.
And is less harmful.
Alikuwa mnabonga tu. Nikwambia tuendele. Ilikuwa kwa can, alikuwa amezeka kwa can za toothpick. So lazima stock yake ingekuwa. Na angekosa alikuwa anaenda kuitafuta physical.
So ukisniff I affect lungs zako?
Actually,
as compared to cigara, ndo as compared to cigarettes, bro. I wouldn't do cigarette. Umefanya ile kitu. Lakini unataka kujaribu, bro.
Asimisa na kuoga clean yani situmiagi any
sasa hii cleanliness inatokea hapa na hub
lazima ndo nakwambia situmiagi any stimulants
na hii ni kufungua mapua kufungua koo nini
mapua iko sawa
so how is it
sitaki nianze kufin
how is it like
no ndio nini
unaipiga tu
unaweka
unataka nipige sasa it will affect macho mapua.
But ni ya kuclear
but at the end lazima pia blow mapua baadaye, but after hapo unapumua fiti, bro.
So tuseme niko na homa, okay. For example, in this idea
unaipiga tu sahi, bro, hiyo mapua itakuwa blocked.
Instantly. Okay, damn, utafanya ni hapo.
Because immediately niko namcheki alafu anaenda chafi immediately.
Hata watu wale wanapewa hivyo na grannies. The few people wenye muuliza kama anajua hiki tu before hata ni engage. Nasema yeye amepewa kwa watu wale na their grannies. Unatandika unasikia tu before ujue ushaamka.
Okay.
Bro, piga usiwe mwoga.
Ian, piga usiwe mwoga, utaniambia. Like
what did you do?
Dok kuna watu kuna rasmi nimeona napiga nga. Okay, hiyo nao naipiga tofauti. Mnaitumia kada maybe.
Oh, so ini kutoka wa Masai?
But every culture has.
My god.
To me. Get them, but you feel fit, bro.
Yeah.
Pay kuna head rush. Hauna bahati sasa wewe. Na mtu amechoma. But it helps that I don't drink as much. At a smoke, I don't smoke as much.
Oh, okay.
I can say I'm going towards a journey of being clean.
Hey, konene, so nacheki, unacheki kiti nimekalia ni very comfortable and saizi kuna vile tume upgrade studio, so kikama pa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good, and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass, next to Hopkins Hospital. Alafu apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi na kungalikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda, and all I can say is yo kitanda haujai kuja na soundtrack, utasumbua watu. Yeah, so changamka jo. Best Furniture jo. Yeah, cheki ule studio ni ya nguvu eh. Acheki. And ukibaki umereach out to Best Furniture, usahau iko nene is the guarantee. Cheki gira inaitwa Ian squeeze one. Haika Ian comfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best Furniture. Iko nene. Okay, okay. But sasa wacha tu rewind jo. Najua ile time napiga research jo. Wase upenda sana kunienjoy jo jina langu jo. Jo jina langu gaba wa ganini? Makarios.
Oh, Makarios.
Jo nimeenda chapa research pale nikapata yako ni Ananias.
Ujamaa ananitangaza.
Oh, zi, mimi kwa nafikiri kwa sini litafuta
imeandikwa kwa net.
Yeah. Squeezy AI jo. Unacheza na AI?
Funny thing about that name, manze nilijaribu kuchenjio jina, hadi niliongelesha madhe. Jumi ni mtu mpia, nimekula kula Biblia. Kambia mi ule Ananias na mjua.
Kusini watatu, sindio?
Minajua wili. Kuna Anakubu prophet watatu na champasi. So ya kanambia niyo prophet. But it's very slim chances. Unajua ina, it can fall in either way. Nikiwa young, after I clocked 18, I tried to get an affidavit to change.
Okay.
Wakanibadilishia the wrong name.
Eh.
Wakaiacha pale pale. Ona maneno ya Mungu. So nimetulia tu. Nakulana na yasi yangu polite hapa.
Boniface Mwangi alikuwa anatry kuniambia ni change yangu to Mwafrika. Kwa sababu mimi niko na hiyo Makarios. This is the name of it was an archbishop.
What does this mean?
Ilikuwa an archbishop. So there's an archbishop wa Cyprus. Ali visit Kenya.
Ningekujua tu kama Makarios yani.
Yeah.
ningekuangalia.
Angekuwa convinced.
Yeah, hapana Makarios una Twitter ya, meeting.
Yangu ni worse jo. Mimi niko na jina mbili. Moja iko kwa ingine iko kwa ID.
Yeah.
Habakuk. Cheza. Mimi nasikia huyu sana teta jeje jina yake niko like buda huyu na majina. Bizangu ni zile like ase vile lilan ase ni kuja kwa like Habakuk.
Yeah.
After niandisha podcast, ilikuwa my secret. Johnny would make kibuku.
Hata wenji umenilipulia hapa sahi sasa. The one time uishe jaribu kulipuliwa, ilitumiwa kama threat. Bien, azim kubaya, bien tuwa, tulikuwa shooter kasema, ndambia watu jina yako. Tulikuwa tunashoota hapo mali Alchemist. Walikuwa na shoot actually rewind.
Yes. Yeah.
Kido kufumba na kufumbua akaambia sasa kama unataka kujua jina huyu mseme mtumieni bop bop. Alisema mia mia. So unajua ilikuwa Qboys na chiki ujamaa ananijali acha niingizie opake.
Aisimamia nini?
Big Pin akantumia jongo. Nikachika melipuka melala huko chini. Na sasa hapo. And it's traumatizing lakini situko hapo ushani city.
Unakataje jina Biblia? Kwa nini wakata jina Biblia? Jina,
inatumika sana kwa mchezo bro. Iyo, watu wananitaja niyo jina. Haikujangi tu kama Ananasi na kuja na jina ingine. Kwanza nza shule unajua venye watu hiyo akubembelezi. Sito asaidia na hiyo joke. Najua mnaniangalia ni kama mnangoja niwape hiyo joke. Jomu itumia. Uongo.
So which name did you had you picked then?
Ukwantaka kutuwa hii?
Yeah.
It was, I had Yeseri. It's Mviri Yeseri Sunday.
Oh.
And Ananias pale kwa hapo ndani juko birth certificates ziko zote. So wakatoa Yeseri.
Oh, akakwambia.
Hawakuelewa Yeseri manze there it's Ugandan name. So Mviri is Ugandan, Yeseri is Ugandan. They are all family names.
Oh, okay.
Wakaona nipatie Sunday and Sunday was a nickname.
Oh.
So school nifanya exams nikaenda kuchukua ID wakachukua papers za exams na za birth certificate azipatani. I grew up knowing hizo Sunday na hizo zingine nikijaribu kuficha pia Ananias. Amenifanya sana, nimekuwa confident enough kusema.
Yeah. Okay. So ukichapa nini collab na Emily Sunday itakuwa ni
actually
ni namesake.
Itakuwa kali.
Sunday best.
Because of that name, one of Emily's friends aliniambia tunaweza fanya collab na Emily Sunday.
Ay, damn, you need to go crazy, man.
Sunday squared.
Yeah.
Inaweza shika.
Yenza kwa. Na kwani, what is this Ugandan connection?
My dad's side.
Oh, okay, yeah. Okay.
Then my mom Kenyan.
Mm. Kenya, oh, okay. Yeah. Your combination happened. Buda alikuwa na work.
Kenya, mother. Akina mother alikuwa huko, juu unajua, hiyo fishing hapo kwa boda imeshika.
Mm-hmm.
So, my mom's side alikuwa na stay sana Uganda.
Yeah.
Yeah.
Migingo area. Oh.
Sasa wewe Migingo ni wewe umetupeleka Migingo.
No, unajua ukisema
from Jinja, no border, I had mentioned the border.
Okay.
Mm, but the fishing happens in the lake anywhere, so but the fish trade is very big kutoka Kisumu, Uganda.
Mm.
Iko imeshika mbaya sana huko. So they were mostly based huko.
Okay.
Wakarudi wakiwa UG.
Okay. Yeah.
Na kama Uganda kadogo.
Mm. Alafu of course msaki angalia CV yako kuna ipatia mechanical engineer. So hii ulifanya gapi?
Hii tulijifunza mahali inajita Watons.
Mm.
Tulifanya ilikuwa Home College.
Mm.
And it's my dad ndio alinikimbiza nifanye huko.
Okay.
We did it and I practiced for like 3 years.
Mm. Mandaya ma
engineering to as a whole.
Mm.
Because from diploma you get a higher diploma, so I think I was supposed to now join is my technical. But mimi nika discuss with my dad that the fact that he supports sana kwa dream yangu, who am I? But it has come in handy manzi. Nimei practice hadi wa leo. And I mean it comes very handy my G. It's a good portfolio, isn't it?
Yeah.
And nilikuwa pia najiambia zizi la lanja. In that point nikisema msikizi leo msanii. Mtasikiza venye engine yenu ina sound na mtaniita bado.
Lazima tusikize
one way mtanipata hapo
ni.
Oh okay. So in like tweni mse wa ku check your own car ama
yes yeah. Yeah. I grew up doing a lot of science. Nilikuwa nataka sana kuwa scientist. By growing up nika kengiusa ni usani the science bit I learned it, but I figured is I don't need to do it. But it's good to have the knowledge. So I say I'm a technical person. Naweza fix vitu kadhaa hapa na kule ama kujitengenezea.
Yeah,
that's so mwanio chuma nimekuwekea hapo nje.
Yeah, hiyo lazima sana
iangalie
hiyo El Clasico. So vitu kaizo nimeweza jiundia, tume modify hata Range Rovers kadhaa me and my dad. Tukaeka my engines different. And even there was a time I think he was thinking of just building his own car.
Brand.
So it's a good vision. But in maneno ya teknolojia. Sasa niko kwa nature.
But una feel nini jeyo nini? Like I see it majuu especially, yeah? That father son connection ilo come through vitu kama hizo Mandai. And do you feel like sisi tunaweza do more of it, because Africa inakuwa the other side ile mtu yana mguu siku gari unacheza inakuwa very confrontational.
If at all we can do it,
yeah.
Still I believe at a certain age structure to Africa somehow ilikuwa inaku prepare to get to that stage. Only the kwazungu kuna njia zao. But yet I think ilikuwa unapoa pia enough space for respect and to grow into you being a man. And by the time hata uko hapo with your dad umedeal na community, alafu eventually see kuna family business, you have to take over the family. So I think it's also the same thing dad wanted to do, ile ni chukue yako na ma workshops kadha.
Okay.
So alikataka maybe pia ni handle hiyo kitu.
So yeah, so tukirewind hivyo, uli grow up wapi?
Kila mahali, wewe nomad hapa. Which stage though?
Transit to from childhood to kala like da to
earliest memory.
You knowing yourself.
I had my bro was born in Uganda, but I was born here.
Okay.
That's one. So we spent most of our time up Busia border. Unajua unakaa karibu na mali unaweza inde. After hapo tukaingia, I was very young, tukaingia huko, tukaishi high rise.
High rise gani?
High rise iko Mombasa Road hapa tu. Inajita high rise bado sindio?
Okay. Kuna high rise.
From hapa tu kuna itan before uingie side ya Mba. Kabla uingie pipeline kuna hapo inajita high rise.
I think hizo makijamo yalikuwa natengeneza kwa zaitwa kwa high rise. So inakaa kuna high rise.
Ni kije ama?
Kuna high rise ya kije, kuna high rise moja ya hapa Key Beach. So I'm not surprised kuna high rise ya Mbakasi. Okay.
Ilikuwa hapo alafu it was quite a decent estate. And my dad and the brother walikuwa na work Daystar. His brother actually was the first vice chancellor of Daystar. So akashikisha mzae handi. Mzae kaenda kwa kuko.
Oh, okay.
So after that njo tukaingia Oyole.
Oh, okay.
Oyole na tukalima hapo for a while.
Oyole si yoni tagro. Yoni shida tupuja.
Bro,
nikikwambia sasa nataka relax bro. Acha nitulie, nimeteseka tu kidogo, acha niambie mwili pole. Tumekaa kwa kelele, kwa vumbi.
Crime.
Crime bro. So but I must say also those same areas zilini form. Vibe yangu, how I see the world.
Yes.
How I interact with the people. So it depends with how kwa environment uko pia decision unataka kuchukua. But nilipata squad huko pia gang wasanii wameja. Yeah, recently I went to do a Jirani Fest back in Kayole just to give thanks. Nika host wasanii wengi, gig ilikuwa free ya watu wangu. Tukapiga pia game ya baki, because when you go there mostly these youths really want to support in terms of sports, art, you know, vitu wanaweza fanya in real time. So
Oyole, this is from what age to what age? They come around. Ni ushangi adole, uko pre adole.
My teen life. But then as I was growing, sasa njo mimi mwenyewe nikaji toa, nikaji omosha. So mother kajenga somewhere around yo Kangundo Road. Na mimi nikajoin videography. While I was doing videography, tukapata na mtu fulani wa Bishop. Alikuwa naishi kwa 4-bedroom tu fulani, amechill one man. Tukaigeuza ofisi. Bila kujua hivyo ndio nilihama nyumbani. Kutoka hapo I went to South Korea for like 3 months.
Damn, okay.
I was doing ministry, the Lord's work.
Wacha tu rewind kidogo kabla kutekwa ministry. Hii videography, so unaweza dunia nini? Come to videography. What
kila kitu bro. Ukiangalia hata kwa ma credits za watu kadhaa hapo nje, nime shoot na nika edit. I used to also do my BTS za Sauti Sol. I have done music videos kwa wasanii kadhaa. I'll try to remember. But hata tulikuwa kwa concept, ukiangalia Friends on hata concept. Friends on we created it. Like I did almost everything, the graphic side. In a video mostly. I was shooting also. And I figured it's just a means to an end, because it brought me closer to the entertainment scene. By your time, actually after ministry, your time nikajipata lavi bro, nikaishi lavi for almost 5 years. In a through just your production napata na wasanika wote.
I think tuko na dadio na itanga SPV, special purpose vehicle. Like it's the thing that takes you to your destiny. Like tuko hapa katikati. But
eyes on the prize.
Yes. History of ministry, how does that happen? Like how do you find yourself in South Korea? Unajua those Korean countries are kinda, unajua, like
kusema bwana asifiwe na shangazi.
Mtu akikama kwa mimi.
Anyonga seo.
No, bwana asifiwe na nyonga seo.
No, hiyo ni kukusalimia.
Tina nyonga seo, sikia. Nyonga seo. Ina shida ni gani hizi?
Tulijifunza funzio lugha, kuna erumi moyo.
Kila try to understand if how from, is it Kayole to South Korea? How does this work? Like ulimit nani and how was the process?
Nilisikia tufununu tulikuwa tunasema kuna audition ya band.
Okay.
A Christian band. And at that time I was singing kwa church na pia nilikuwa videographer. Nakimbia hapo na perform. Kwanza nimejichukulia footage ya kupost na narudi kushoot. Then during that time these guys wakasema kuna hii auditions inaendelea. Now most of the guys from the choir wakaenda hii auditions and I joined. Yeah, mimi ndani tu ni band. So nilienda hapo nimjiimbia my own composition nimetesa. Nikaambiwa sasa tuimbie ngoma za church hizi ma present worship. Nikaimba zile zinajua zile kidogo kidogo, kumbe upengi attention kwa kanisa. But nilimba pia hizo. Then ya Mungu ni mengi because I was not selected immediately.
Yes.
Guys were selected. It passed even a whole month. Saizo nikuwa najaribu kurecord muziki baduka yole. And January, I remember we did it around November. January nikapigiwa simu. Nimepata space hapo ndani. Nikajiingiza tu hapo kwa hiyo band and they were paying us a salary. And tuna commute daily, tunapiga rehearsals. It was our day-to-day job. We ingia tu imba the whole day. Mnasoma Biblia, mna fellowship. Home. So, and we would go to a lot of churches to minister. Ilikuwa nijita South Africa. Actually, even Amos and Joshua there.
Oh, okay.
And they did the Korea trip also.
Yeah.
So, also Jackie, she's a gospel artist. Saya Mishika. Ako hapo ndani pia alikuwa kwa hiyo group. Tumekuwa gang gang. So, ata Wodomolo, the producer. That's where I bumped into Wodomolo, the producer. And we started creating a sound enye mnasikia sahi. Hizo machansa nafanya ati sound ya storyteller. Tulicreate your time. So, tulilimuko for 3 months. Nikirudi nikasema, Mungu wezi kume nionyeshe hizo vitu zote.
So, South Korea?
Alafu nirudi Kayole.
So, mulikuwa, which city in South Korea?
Tulienda zote, Tebek, Seoul City, Busan, all the city you can think of tulingia zote.
Of this was like, this was your first international trip, eh?
Yes.
So how does that feel?
And a huge audience, bro. Like I told you, nilikuwa mtu wa camera. Na watu wameza kuimbaka choir. So ilikuwa mlima. Yeah, so I used to take my time off na rehearse, na jifunza hizo vitu. Siku fulani nikaikuwa hapo mbele ni mbisha watu, nikaimba, nikachikia watu wanalia. And tukapiga maombi nikaona okay hiyo grace iko kwangu pia. And nikaendelea nayo tu hivyo. It was quite I feel like that was a defining moment also with me being a performing artist, because before that na Wodomolo we just used to make music. Ningekuwa tu msanii wa kutengeneza muziki iende but not performing. But through that process nikaanza kupanda panda stage. Nikaona inawezekana.
So mkiwa Korea you are performing songs in which language? Mnatutuza
zote. English, Swahili, Korea.
Na audience uko ikwaje? Like, was it receptive?
They're amazing.
Wanashindwa watu wametoka wapi kucha?
Ukiongea hiyo lugha yao hata kidogo. Wako amazed. Alafu tunatembea kwa streets, manze tumedunga hizo outfits zetu. Nishare post before IG.
African outfit.
African outfit. Unachiki, hey, this must be a really big band in Africa. Juu tuko hapo na wa Korea zone kama security wanatu manage hapo mavitu. Tunakula. Tulikuwa naishi high life, let me not lie. Walitutreat fiti sana, bro. We made some connects. Those guys, even one of the guys we were working with, Ali donate a ship kwa JQuart. An entire ship, bro. Na pia, they started the marine course. And those guys, funny enough, go to South Korea. And as for the art side, we used to have like artifacts pia zina. Tunaenda nazo sa zingine. Car gifts. We had a guy would just come and pay like $1,000 and buy twiz of stuff as a way of just well wishing nanina. And it was actually connected with a project ya maji huko Garissa, Garsen yani. Tana side.
Yes.
So tulifanya a lot of community work during that period. Si tukuimba, tukaingia vijiji, tukasaidia watu na maneno ya maji. Tuka minister pia. That was not the ministry side, it was just more of the outreach. Community work. Yeah, but sisi mahali kuna space unaweka injili ama unafanya nini? It took a while and it made me travel a lot. Tulienda Uganda kufanya hizo shughuli. Kenya yote pia tuli travel. We had seminars kila mahali. Then at that time tukapatana na my boys. Kwa YouTube space.
Oh, because pia kitu kingine nataka kuuliza. Kuna nishasikia even American saying that South Korea na China zina live in the future. So from a third world to South Korea, you are just ilikuwa ile time unaenda unaona country. It's not just developed, it's a whole other level of development. Yeah. Especially kwa umetoka area za Kayoleja.
Yes, si uongo bro. Ilikuwa tumetoka airport tunaona ma bridge tu hizi ma flyovers zimetengenezwa back to back. So I was excited about the first one, but tukipita kila bridge yao makoreo walikuwa wananiita, "Hey, mbili wanaita mbili aweze mambiri. Mbili bridge." Ataka nimedoza wanaonja bridge.
Wajana, zile vitu zako.
Zame jamaa zina babu jamaa. But Korea has gotten to a point where they're done with development. They're now just beautifying things. Hiyo bridge usiku ukiona kuna lights. Buildings ziko very beautiful. Hata for themselves. Before you get a job, lazima pia ukae 2 feet. Ukiwa nasikia, ukiwa plus size bro, ni ngumu hata kuwa accepted ati kwa jobs. Ukiangalia karibu South Korea wote wanakaa models manze. Hata hiyo skin care routine zao they are now more into their beauty and you know.
Yeah. Kuna this famous nini boy ni BTS ama
BTS,
BTS ni Korea ne.
Pia tulipata na wasanii wengi huko pia. Hey, wanajituma unachiki kila like every town in Korea unapata stage with a fully equipped sound. Na kuna sound guy. Yani unezenda place yo to perform. It was crazy. Yeah. Place kwa huku venye tunapanga pia ma playing grounds. Wasani, kuna wasani kwa hizo hood zote. Vitu kwa hizo venye mneka magrounds afuta. Pia uneka place in accommodate art. I saw we have social halls which have been a bit neglected. But those social halls are the places that I'm to come in. Kwa nime grow tulikijifunza boka hapo ndani. Watu acrobats tulikuwa tunapata na wote huko. Yeah, so...
Oh, okay.
Yeah, so ili nifungwa macho nikikuja huko nikianza kufikiria vitu mingi like what's not happening. System zetu mbona ziwak juu? Watu wako receptive hapa Kenya na kumbuka Wodomolo was the first person to tell me. Tumeingia tu Kenya unasikia, "Wewe si uende huko piga line." Unashangaa wewe yenyewe tumeingia Kenya. Unashangaa huko ni wapi? We had never faced any type of that roughness in South Korea. Unapata mtu anakusafu chai ya kwa hapo. Kila mtu wakigotea na bao. Tukingia kwa ofisi unapata. Uyo njo CEO wa hiyo kampuni bro.
Alikuja kwa kwa kabao.
Ili ni humble honestly. So after that experience. I think hapo njo pia kiburi yangu iliisha. There's a long way to go.
Because there's this player wa Tottenham. Ex-player.
Son.
I mean Son. Kuna red card alipewa alilia I think even after the game.
Oh yeah, they are very emotional, bro.
Yeah.
Ile kwa apologize to
mpaka anaenda kwa fans anabao anawaambia next time tutafanya hivi.
Yeah.
Si kama Afrika anapo mpaka ana smile. Ndio na Kaisedo amepoa red anaenda akicheka.
Kiburi imepanda.
Yeah, man.
Lasa sasa msharudi how long does it take after Rudy for cuz unasema ulikuwa na ukiyuki enda behind the scenes za kina BN. Do they know you can sing?
Yeah, wali pata tu hapo kimungumungu hapo katikati.
Yeah, kwa... like, really happen aje?
They used to find us kwa studio, kila saa.
But
we never really interacted as artists until walisikia recording yangu. Nilikuwa tunatengeneza video, nilikuwa nasaidia ndugu yangu kukatia manzi manzi.
Yeah,
so yana mimi naimba hapo nyuma unaona mimi ni team player watu wangu. Mimi nimepigania watu wangu. Hapo kwa kuimba nikaitwa. Yaani ilikuwa shaka. Shaka akauliza niaje? You can say like this. Kidogo akasema pana huni mahomi mviri. Nazeni kwa watu hapo na editia so. Ika maisha ikabadilika hapo akaanza kuniangalia pia kama msanii. Juu pia nilikuwa nimefikiria I wouldn't want ni kwe niende kupitch kama msanii nataka nyi wenyewe mjue mimi ni msanii.
Oh okay.
Yeah. So at least hiyo Mungu pia iliwork. And uzuri amenipata studio so we did a lot of songwriting during that period. Vituka actually senje tulikuwa we usually had our routine evening. One liter ya chupa chakula my instrumentalist songwriter almost every day. At night juu mchana nilikuwa videographer usiku njoneza lima. So during that period we wrote a lot of songs ndo hapo nikajipata kwa melanin tuliandika tukafanya vitu kasi nje. We have a lot of songs that unasikia vinyeso isi madi kuna adabu ya kukimbizi bro. 13 messages. Inanambia memory full. So
must be M-Pesa.
He better be. your time juu tukaandika songwriting mingi na it can sharpen pia other than just wanting really to be an artist and a star. I really wanted to be ready for anything.
Mm.
Your process, yote nimekwambia, by the time in ministry nini, I just wanted to equip myself. Not, I've always wanted to be ready for my next purpose. Hata sasa mali nimemove, I believe is just preparing me for the next journey that I'm about to go for. So,
So tunamuvaje from ministry to pombe sigara.
Nasacha bila lakini no.
Eh.
Ukisikiza vizuri kwenye verse 2.
Okay.
Ukipita hapo nambari la the whole song ya pombe sigara is just teaching people to go against infidelity, mangacha nini infidelity. Ukisikiza tu poa ni fight to addiction.
Mm.
Kujua addiction yako ni gani and not to go towards it. And okay, na hiyo story hadi mtu alishindwa kujicontrol akatoa fimbo nje ya ndoa.
Mm.
Kuna mtu alishikwa, niliona kwa news like a couple of weeks back, alikuwa ameshikwa.
Mm.
Kuna bibi ya mtu.
Mm.
Akaitiwa chief.
Yeah.
Huyo jamaa alikuja na brothers wake na chief, wakakuja kupiga huyo jamaa na bado akashikwa.
Mm.
So that's the exact thing like hapo. Mm. And ukisikiza most of my songs, I really try to hit the double entendre. Lazima kuwe na lesson done.
Yes, yes.
Na, it's not really at a ratchet as you can think about it, even the visuals.
Mm.
And even yetu niko tu na grace ya kuweza ku live in this world in my own way.
Yes.
Yeah.
Mm. But you ni nili kama paji, because that was a hit, man. I remember like vile ili come out, like, oye, wife alikuwa miputigi on heavy rotation. Najile like, rotation pombe sigara eh ilikuwa so like hiyo ngoma ilikama paje
niliandika na hangi.
Mm.
Nilikuwa nimetoka club, nimeamka asubuhi, nimetoka na heartbreak zangu.
Mm.
Nikamsha producer hiyo siku Wodomolo, tunge tutengeneze wimbo. I had already written the chorus.
Mm.
And after I wrote it, I was helping someone else write songs. Juu after Melanie nilipata BuzzFeed.
Yes.
Watu walikuwa nalipa pake kuandikiwa wimbo. So, pombe sigara in a weird way was supposed to be someone else's song nilimuandikia. Akakuwa mkora.
Mm.
Akatufanyia ile kitu.
Mm.
Nikachukua tu hiyo song.
Oh.
And still before that, we did like almost 3-4 more production before it okay juu.
Mm.
Nile song unajua, okay, producers walikuwa wameshindwa kuhack.
Mm.
Unapatena hapa, tunarekodi, imekata, unaeka hapa, inakata.
Mm.
So we got a dope producer from Anetwa Mbox, Domboka.
Mm.
From Zimbabwe.
Yes.
Yenjo alitufinyeza, ukisikia hizo matracks zote mwanzo Soldier Venge zina sound unyama. Mm. Yeah, tuli import manpower fulani hapo, alitutesea mbaya sana.
Mm.
Yeah.
Oh,
because of the Addicted.
What?
Addicted, P.A., was he part of it?
Addicted? I'm not addicted to alcohol.
No. I think I'm addicted.
Overdose. You're not addicted. Where is that? What are you
addicted?
Yeah.
Overdose was at that same era. Overdose, Kitenge, Kesibadae.
Mm.
Mm. There were songs certainly when nimeandika like 4 years back, but zilikuja kutoka baadaye tu pole pole with the right resources and production.
Mm.
Yeah.
Okay. Mm. Alafu unajua pia ulikuwa kwa hii roster ya Soul Generation, you are the what signee?
I was the second signee.
Second signee. Mm-hmm. So how mulikaje ndio kwa the vision, and alafu cuz Kenya for a very long time imekuwa it's easier to be independent than be under something, eh?
No, so really.
Unaje your vision ya, you know what?
Mm.
Soul Generation, it's new, because you know that time we didn't know it would end up being what it is right now. Understand?
Iwe funza kwa wengine.
Yes.
Mm. When you're in a doubt.
Mm.
Mm. During EP process of videography, they kept on mentioning almost every year that wanataka kufungua label.
Oh.
It was there for a while, and I remember watu wakirant hapa nje.
Mm.
Wakisema hatu wasaidi wasanii wafanyi kitu.
Yeah.
Yeah, like the process.
King Kaka controversy. Yeah?
It can be slow, yeah. But for sure it's there.
Mm.
Atuku bishana, tulionyesha tuna kazi.
Mm.
So during that time, tukaitwa casting.
Mm.
But as CPL kwa rajuwa neza, imba juwa already nukwa kwa credits za ngoma zao.
Yes.
Kuna time walika open cast na kumbuka comments wakisema, uja maze na wandikianga nini mnajifanya mnatafuta wasani.
Mm.
So your time, I was still also just waiting to see what is being offered, because I mean, I work at a studio. Mimi mwenye videographer, Wodomolo, my best friend, producer.
Yes.
Na sai nawajua kama videographers, inaweza pia kazi yangu msukume because they did a bit of marketing for some of my songs. Nilambwa hii kazi tunafanya, like the time taken to achieve all this, it can be cut by half by just having the right people around you and resources. And me being a firm believer of teamwork na good community, now ni watu tumekuwa nao mabeshte for a while. Again, yes. Tutati kama msanii ama nini kaa ndugu yao. Yeah, so we got into business.
Okay. Na nili kusurprise, how big Pombe Sigari li end up ikiwa?
Yeah, I was talking about it yesterday, manze. After I did that performance, it's the first time pia nilipatana face to face na my dear darling. Kwa stage ilikuwa tunaperform na Malik Berry, ama ilikuwa Nonso. But during that time nikiperform, because it had just come out like 5 days ago, then yo weekend niko stage.
Oh.
I love me ile nashanga, eh, mnanitupa hapa, depend bro, hadi tumekuwa kwa le, sinjo tuko huko mwisho bro. Nasa, eh, mnaniamini hapa kaa nini? Kaa show stop hapa na niko na wimbo moja. Nika hiyo siku after tuliperform Pombe Sigara, the reception hadi, because ilikuwa na wakulkizi wengi, so pia unachika a lot of cultures in there, unapata Walami, Waindi, nini, so and I could see all of them sing. Nilimazia wimbo, nikaenda tu nyuma ku give thanks, and I was so emotional, nika, you can hit what this high looks like. Yeah, nika, jo, we there, Rasta, we there.
Yeah, because that was yongoma jo.
Crazy,
I think ilikuwa pia around niko ilikuwa COVID inaisha ma COVID na what, like what was the COVID?
Na COVID ilitupata hapo mbele bro, ilitutandikia hapo mbele nje,
because remember sasa hiyo time ilifanya watu waka appreciate art even more. You know that, like COVID
also brought out a lot of artists. Unajua pia hizo conditions zinakuforce uone potential yako. Seven you unasema take na kufanya unaogopa kutoka hapa.
Yes,
kukiharibika bro, hata uski internet shutdown, you'll start finding your true purpose in a way. So it's a blessing in disguise.
Na hii story ya storyteller, like why that nini, the storyteller, where does that come from?
The storyteller, hey. Hiyo ni ilianza when I was a videographer.
Okay.
Yeah, I would see stories in everything, bro. Hata ukikaa hapa naweza kushoot na niandike a whole story behind it. Because when I was young, nilikuwa pia naandika poems, and kwa shule nilikuwa naangalia sana ma articles. Unaweza na picha sana sana pia kuna yenye linishika. I think there was an incident that happened and there was someone really crying, they were emotional. And I could see a lot of story in that and pain. So nikaona if at all an image can be translated into a story, it will be something epic. So nikaeka na videography yangu, and I would shoot anything. Hiyo ndio time nikajifunza. And naweza kushoot mti niandike story kuhusu. Na hivyo nilipata job na kina Soul Soul juu. It's not like nilisomea videography. When after Korea ndio nilisema tu, sitaki kurudi Kayole. Mungu amenionyesha hii direction. So nikasema tu mimi ni video producer. Na nikapewa ofisi hapo. Na usiku time production ama selesina job bro, nilikuwa na lima na jifunza tu kushoot. Na unajua mtu technical, like I said, kama umesoma bro utashika hizi vitu mbio. Nikatesa, nilitesa watu hapo kwa events. But it's not something that I wanted it to live for long. And nikaichukua storyteller and nikaikuwa usanii. Na kwa usanii ilikuwa also because I wanted guys to pay more attention to the lyrics, because like you see most of my songs you might easily misinterpret it. But ukikaa chini unaona ukweli wake. Yeah, so most of my songs, that's why I'm not fast in releasing a lot, but kuna story mingi tunawachangia tu yenye iko lifelong job. Hadi sasa mkimba baridi inaishi hadi sasa. So I'd rather make music kama yenye ukiwa kwa situation fulani na kuongelesha. And while we joined Soldier, that was the first belief that we had. We are supposed to make, or it was like a mantra, like we make soundtracks for your life, for your day-to-day life. So yeah, nikaona ni muhimu bro.
Of course nini, I story kuna pla kuuliza, but I still feel it's interesting. Ni chiki story kama, was it kuna award ilikuwa na happen, was it jana or something, ama somewhere hapa Kenya, sini Nganya Awards.
Nganya,
and afu, I don't know what happened, ilikuwa ni ngoma ya Mboso inapigwa soka.
They played Mboso, but sasa the crowd ikasema wanataka kusikiza their own. Mpaka they had to force,
amazing,
they had to force the MC to actually force the DJ to change. Na kaeka toxic. Toxic lyrical. Of which is, it's good, the fact that sasa unajua my fans ndio umake wasanii.
Yeah.
Because waki demand. And then I would kiona this one on maybe there's a lot of airtime given to foreign artists not to just exhaust CC well.
Yeah.
So actually me I took it positive actually.
Yeah. But yeah, nataka tukulize nviri. Unachukuaje hiyo? Eh, konene. So the festive season is here. Na Lemfi wako na a very great offer kwako. Abaki ume sign up ukitumia the promo code ekonene, and on your first transaction ya $50 ukisend home, unabaki umepata a $20 sign up reward. Najua. $20 sign up reward on your first transaction of $50 only. Why? Because it's the festive season. Baki umechangamka. Tumia promo code ikonene, ingia Lemfi. Why? Upate the most competitive exchange rates. Alafu pia na kuwagani chap-chap, like transactions ziko instant. Changamka raka-raka, Lemfi, international payments for everyone. Ikonene. The fact that kuna asepia nasema that was because Mboso never spoke out about the atrocities that was going to happen. TZS. Unafeel role ya artists, it come to politically, do you feel there's a role, especially it's easy after Gen Z protests and after 2025 of course hapa Kenya na pia like to me happen TZ,
anyone in a position of influence, not just an artist, should know that we're gonna a lot of eyes and believers behind them, and you should tread carefully and guide others. Lawama na lani narudi kwako, whether you see it or not. So as artists, we should be able to be very expressive and vocal in a way to protect our people. We can do it through our music. We can do it through just talking to Ama, being on the stand. But in whichever way we take, I think, like you said, my fans ndio anatujenga. So if you take your time to respect our fans, I don't think utakuwa kwa shuka hiyo.
Okay. Na your story, umeifuatilia in any way? Like, kama on, was it on Tuesday? Osamia released a speech, and she basically told mothers and our parents, you are to blame because you didn't stop your kids from going to protest. Umekuwa ukifuatilia story hizi, like what do you feel about it?
Ilinivunja roho kitambo sana. Inanirudisha tu spirits chini juu. It's just the same political game yenye tunaona kila siku. There's nothing new. And I don't have much to say about that side, but pole kwa wale wenye waliumia. And one way or another, you know, a change is going to come. It's light against the darkness, manzi. That's a never ending fight. So tusichukule personally ati ni ujama peke yake. We have principalities and powers, kuna vitu zinaendelea tu nyuma. If you're keen enough uangalie, probably kuna reason pia watu wanafanya hizo vitu, na you might end up fighting the wrong fight.
Because it's a dictatorship also, so it's easier said than done. Yo kusema that I'd stand up to a dictator, because dictators are different, man. But when some change is going to come, you kumbuka jo some cook, eh? Waje yongo.
A change is going to come, yeah.
Yeah, ilikuwa some trillion nini. Alafu sasa hii kika
Africa yote sasa bro ina change. Like we're having a new generation coming up. People are more vocal. And we say, in a way it looks like we're being desensitized kwa hizi crimes zote juu ziko sana online. But in a way also I see it as guys are no longer afraid of such things. And they are willing to fight for their truth other than any other thing, because pale tumeka haja gani uishi usemoneshi na starehe na unanyanyaswa ama the kids that are coming behind you wanaumia pia, unajua. I think your spirit pick kwa watu, there people are kuna hiyo calling na sasa inashika mbaya sana, where people are, the world itself is healing itself. Lazima tu hiyo hizo vitu zifanyike. And the fact that tunaweza iona, kuna time Said tulikuwa tunawatch documentaries za kitambo.
Yes.
Kuna vitu tulikuwa tunadiscover, kumbe alikuwa anafanyanga hivi. Kumbe ilikuwa na maana hii, you get. But now we are more aware of these things. So I believe tuko on a right track where tunaziona zote, hakuna kitu inajificha. na ile inajificha inapatikana, au sio? Whatever happens in the dark shall come to light.
Yeah. Mm. To go back to music, I come to songwriting. Si kama wewe unaandika pombe sigara, unaanza gana nini? You start ni melody, ni feeling, like hiyo vile unasema ulikuwa na hangi. Like what happens? Mtu anza kuhum.
Funny enough, most of my best song, or actually 100% of my best songs zenye zimefanya poa, tumeziandika live. But nowadays we have a lot of unekiwa track, unarusha.
Yeah.
I've done that also. Haina wait, let me not lie. And it's good for conversion in terms of, because labels, the big labels really demand a lot of numbers. Kama kwa Spotify, the more songs you have, the more money they make and you make. But where do we leave the audience? When wakuna mangomo wakumbuki, wakana stories. Ukotu na ngoma za shiria ama za short term lived. Yeah, but my songs zenye nimeandika bila hiyo rush, zime touch lives. So I'm definitely going back to that. I wouldn't advise someone sasa at which one is better than the other.
Yes.
Yeah, but I know what works for me.
Okay, okay. Na nini EP Kitenge? First of all, tukianza na the title Kitenge. Ngoma ndio ilikama up kwanza ndio kamua EP itwe hivyo ama ilikuwa
I'm so pro Africa manzi and our culture to a point that ningependa hata wimbo zenye tunaziweka nje, hata hiyo album title lenye ningeweka tu jina lingine, definitely, lakini pia kwa naona is very culture. Hiyo kitenge yenyewe ilikuwa exist kwa kila culture Africa. For me it was a huge statement for us as Africans. And it so happened that pia ngoma yenyewe ni kali. Ikawateki.
Yeah.
My wife alikuwa ni pressure tunaenda kukaa in a few years, tukua tumekaa na yeye 10 years.
Nice.
Nasijamvalisha kitenge.
So 10 years, you're about to hit 10 years.
Yeah.
So, congratulations.
Thank you. So nilikuwa namuelezea sasa vile wewe ulikuwa unaona kitenge, ulikuwa unasema uelewe vile kitenge litafanya penzi liwe milele.
So nilikuwa hapo pia
mimi. Yeye alikuwa akisikia sasa hiyo ngoma, ilikuwa hako nasikiza nini, but alikuwa anaenda na melody na nini. So sasa nilimdecipher hapo kwa like what?
Yeah,
so you're actually having a discussion about it, and you're actually playing your song. She loves it.
Thanks.
Sasa nilikuwa na mtext na mwambia guest tunaenda kuinterview lani.
Yeah.
Yeah.
Funny enough with those songs, with my songs, I've figured pia they help men express themselves more. Unakuwa vulnerable through those songs. Wanaume si rahisi kulia ama kufanya nini, lakini nakudongea. Ukawa wewe ungependa kumwambia vitu kaizo lakini huwezi. Nimekuwekea kama muziki.
Yeah. You're
very much welcome.
You're dread mzazi akupe.
Bwana uelewi.
Yeah, because another one was Niko Sawa. Damn. You can't say like this. A song that talk to us pia kama man. Because kuna time utakagi kuagi. Kwa kusawa mi Niko Sawa. Wacha, let's just...
It is what it is.
Let's just keep it quiet till we figure it out.
Yeah.
So, Niko Sawa?
Mevunjo vunjo roo hapa.
Mm.
Nasema mevunjo vunjo roo.
Lazima. Lakini saa zingine hata sikuvunjwa roho. Ni yule tu mtu kwa umekuwa in quotes married as long as tumekuwa. Kwa saa hizi unasema ni? How many?
Yeah, like in a few years. Like in 2 years ni itakuwa 10.
10, Kwa mimi niko in my 11th year. Na kuna time tu nakuwa gatu niko sawa. Sitaki kuagi. Like I just want to do that bullshit.
Mimi niko in my 4th year.
Niko sawa?
Mbaya sana.
Tako sawa.
Najimbianga therapy. Ukiharibika najikonsole.
So yo, Niko Sawa ilikama paja? Like how did that? Because that was a song pia like.
It's like I said pia, yo ni tulicheza tu kwa kids na tukaandika yetu style nye. Haikuwa ati studio unasikia track unarukia. It was constructed step by step. We were honored to have the one and only Suda. Tulikuwa tunafanya session na BN2, one of those writing sessions zetu akatokea. Kambia, si ushike keys. Akatuchezea progression, na tulikuwa nga, I think we were talking a lot about relationships, man. It was very much in the moment. Nilikuwa time ya COVID. So unajua time venye watu walikuwa na familia, confined. So guys are going through a lot. And this was our escape. We used to meet up at that, tulikuwa tunaishia po Jacaranda Lavington.
Mm-hmm.
Yeah. And guys, we just come there, tuna chill, tuna tengeneza mziki. So yet siku tuka discuss tu shida watu wanapitia.
Yeah, yeah.
And that was the conclusion we put it down.
Mm, what a waste. Mm,
what a waste, man. Yeah. Hey, mkona zemo, ay, what a waste.
Yeah.
So the night tulimwambia anga andike verse.
Yeah.
Haku andika.
Mm.
Na iwe funzo kwa wengine.
Oh, damn, could have been a bang.
Mm. So, unasema yenda alitangaza nini?
Yeah, alikuwa kwa Kids, alituchezea Kids.
Oh, okay. Yeah, that came out. Man.
I think they, was... And then now the video even blew it more.
Yeah.
The video was...
Rodney. Rodney was our BTS guy.
Yeah.
Na, one of those guys on our potential. We really trusted him with that project and he blew us away.
Mm-hmm.
And after that, aliomoka tu hivyo, akakuwa busy, which is what we were praying for, manze. And, but at least at that point, alipata what we were going for. Because it's another thing kutaka ku present visuals alafu mtu kuyona, kuweza kukutolea that same image.
Okay. Alafu nene, of course now, later you work on an album, Inside Out.
Mm-hmm.
Tiko usama gani, ninajua Inside Out.
Ninajijua Inside Out.
Are you sure ninajijua Inside Out?
Inside and Out. Yeah, so malilifika.
Mm.
Hata ikuwa kujijua sasa. Like, that was also a stage.
Mm.
But it's more of just the path that I've taken is very intentional.
Yeah.
Yes. So I'm also just trying to encourage other people, like unajua vitu zako zenye zinakofail, vitu zinakofail. Hiyo tu kitu umesema, if you already know what you want, but that just that discipline.
Yeah.
So Inside Out was based on that. And I must say the whole of Inside Out is an album that was created in the way I told you. Ilea, track, producer, Imba. So in the direction, and we had a lot of good bangers, but but you know, right now where I'm going with the new album, we are definitely going back kwa ile tu sasa niwaambia kuandika tu
polite,
inaongelesha tu more than pia unajua tumeambiwa pia sana kuimba hizo sound ya hizo ma pop, like sounds have been trending and everyone has been daring us to try. So I've done my fair share of that. Back to being the storyteller, and also, you know, under label we make a decision as a number. Yeah, so see what we agree na you direction tuko na inafanya. So sasa niko na new team pia, and I'm a new being, and kuna vitu tu mnangoja kuona yenyewe.
Okay.
I have a song dropping very soon, as soon as Friday 5th.
Okay.
Na
so by the time tu naona hii ina drop kesho. Okay. Ngome na drop kesho. Yes.
Ngome na toka kesho.
Inaitwa?
Inajita Macho tu. So, kama mtu mwenye kwa mapenzi, ningependa kwanza ni wa alert kuhusu album malinaenda. Njo msiseme ati niko kwa injili na naimba vitu zingine. I'm expressing things that I expressed to my wife.
Okay.
Okay, mwa kwenda ku express kwa mpango wa kando, you check yourself. But love applies in different ways, but you mkuhuli umedirect umungeleshe. So kwa Macho tu, in Macho nasema sio tu Macho njo ulifanya nikufuate, sio tu kifua, sio tu kiuno, sio tu yawa. And
it's sio tu sianda.
And it's a very new direction. In this new album, I'm really pushing for, like I said, the East African culture. When mona watu kwa culture zao, like the West African, like in the Nigerians, they know, really know how to push that out there. Alta Ghana with the high life music, wame manage kuifanyiki very modern. Alta South Africa with their sound. So I'm bringing back a bit of just embracing what our sound used to be in terms of... na imeshikana na kare na hizi ma Afro Caribbean compa nini,
kwa Kenya ni more shakey
tarab. Mimi nimeingia tu pande ya tarab juu. Tanzania tumeshika hapo huko coast, hiyo Kiswahili juu pia kuirudisha tu nyumbani ni kuweka tu Kiswahili proper. Na tuko na elements, mimi nime grew up sana nikipenda percussions na flute. Kama si wadomolo kunisimamisha ingekuwa kwa tracks zote. But nimeirudisha, mtazisikia, and any sound element that inakurudisha tu nyumbani pia. Sound pia production to make us so electric that unaweza sikiza na ufeel uwepo bro. Unaweza hata ngoma inaweza unajua ngoma inaweza kufanya utoke hapa nje ukate maji mbaya hadi uzime. Iko nayo power. So unaweka tu elements zenyewe zina ku calm down kidogo. Yeah.
Okay. So macho tu tupe masikio tu.
So your album shapeate jina? Like
album yenyewe inajiita Unapendwa. Sijatangaza lakini ndio hisi tuko hapa kwani iko nini?
Yeah. Okay, exclusive. Eh?
Exclusive inajiita Unapendwa. Unapendwa meaning you're loved by your people.
Yeah.
You're loved by your culture. Even God is himself by the time kuna environment kai kuna jua hakuna vita hapa you're loved. So tumeishi sana tukijiambia manze hapa nje tunapitia. But ukiangalia tu from afar vizuri and calm down you'll realize pia there's some levels of love that is actually there and you can use that to push yourself to the next stage. So the album is more of a homecoming call to watu mkumbuke tu sound yetu huku east, tukumbuke Swahili yetu, tukumbuke watu wetu. Even with their styling kwa videos venye tuna brand all of it inakuja tu to that same direction.
Okay. Juu vile umesema juu unapendwa mfanya nikakumbuka some bullshit nisikia rapper fulani akisema an American rapper the family FAM whatever ni forever always motherfucker I love you. Yeah. Well, I like family will always love you. Najua like kuna that element ya unapendwa whether it's your musical family or blood family.
It's more than family honestly. I would want you guys just to know hiyo unapendwa yenye unapendwa usi uki project it specifically kwa family ama nini watakufeli. Unapendwa ni ile bro umeamka sahi uko fit uko healthy. There must be love that has put you that place. Unajua una give thanks to kidogo.
Cause mental health
inakuwa tegemea binadamu.
Mental health inakuwa a whole other issue.
Everything, yeah.
Yeah. So of course ni very the storyteller flying kabisa under Soul Generation, yes. Why go independent? Like when you liamua ku like it's time now to fly solo.
I'm not solo my brother.
By you understand what I mean, because right now you go under which label?
Empire. I'm not under a label now. I'm a partner. I've grown now to be a partner.
Yes, you know same. See it's your own, like you're an owner in it.
Okay, yeah.
Yes. So why you like when you feel like sasa it's time I can do this. It's time to do this.
Yeah, just like you say, it's time. Like, kuna time tu ya kila kitu. Ikifika time, we had a contract till mature, ikafika its end.
Yes.
That's one. Two, I believe it was, like I say, a stepping stone to a different purpose. Because now Maliniko have picked in a lot of artists, not just artists, also creatives. I've taken guys who can manage artists. I've taken what kwa industry niko na watu wangu wa security pia nimewafanya wamefungua kampuni yao watu wa bookings nataka pia wasaidie na bookings. I'm just more keen on the same industry, you know. I was protected by Soulgen.
Yes.
But kutoka hapa nje you see a lot of guys are not really taken care of in that way. So na educated tu wale naweza, it does not cost me much.
It just
needs me to slow down and not be selfish. Say ningechukua pia time nikimbize mangoma ati nataka kuwa star mbio, but I can take this minute pia ni brief watu as I work on my things. So it has given me enough space now to grow in whatever I wanted to grow
in. Now kwa hii new project what was Soulgen or involved in anything?
Soulgen as a label, it's very much independent.
Yes.
And also this break, honestly, I've taken it for you just to see the storyteller as the storyteller. I don't think at any point now kuna mtu anafaa kunicompare na Soulgen na mama nilikuwa ama.
Si. Nasema kama wako bado mmechapa makolabo kwa hii album ama hii
ile watu. Yeah, iko lakini sika Soulgen nikawa sani. Unajua hata na kina Bien na Savara, Suda, tukuna hizo mangoma.
Yeah.
Soulgen is a label by itself, but as human beings, Kazi naendelea na inachapika. The contract does not really dictate our personal lives.
Okay. Yeah, which is beautiful. Najua mostly unapataga like
tulianza kuwa mabeshte kwanza before hii. So
yes.
At the end of the day you just gotta kumbuka kuwa binadamu kwanza.
Okay. Na collab na nani kama paje? Cuz kuna temaso hilo alikuwa anenjoyana. Biena utilo alikuwa anenjoyana. Yes. So your collab will talk, I was actually surprised. Personally, I'll be like, hey, damn, okay. No one is taking anything personal, like a friend of a friend is an enemy.
Sijini fanyi ili ya hivi. It so happened that ilifanyika at that time, and but we, it's something we had planned for a while. And I was privileged knowing that now I'm an independent and big enough artist kusimama kwa hiyo league na tunajifanya collab kama hiyo.
Yes.
Jipia tukitangaza Ota LPS atamefanya collab na watu sana hivyo. So other than that, it has not, there's nothing personal. So then hata hiyo shughuli yao ilikuwa na argue
sana na kwetu yana tu.
But ndio usanii mna entertainiwa watu, alafu pia ngoma yetu pia ikatokea, pia watu wanauliza oh. Lakini ngoma ni kali ama si kali?
Yeah, ngoma ni kali na
kwa fire.
Yes, yes, ngoma ni kali.
Ni fire. Yeah.
Tatizo moyo au fikiri akili na kata ila ai.
Yeah. Ni kwa nini kali sana? So so msema nini? Record label inaitwa Empire.
It's a distribution company. Oh, Empire. It's based in Nigeria and Atlanta.
Oh, okay.
San Francisco. Yes.
Oh, San Fran. Okay.
And it's an independent label because most of these labels pia size yenye tunaona zina ku absorb, bro. Tulikuwa Africori imeku absorb na wana. Ukiwa huko na RPM pia zina ku absorb. So as much as you think you're independent, you're not really independent. So it's only with Empire that tumekuwa partners.
Yes.
Me, I make my decision. I have my own team. They're like also my business partners and do the distribution. I mean, it puts me in a much controlling space. And with bila kukuwa na a lot of people involved, you pia venye squeeze kunaenda, like I said.
Yes.
Competition ya ma labels iko too much. Watu una kazi tu ni kuhama, utafanya muziki siku gani?
Okay. And then it's so una plan ku, you know, what is it called, like mentor the same way you are mentored, like is it in the nini ama kuna artist tayari?
Yeah, kuna mkiangalia Mudhoka. Amekuwa hapo for a while, but then is one of the guys tumefanya collab already, Run Hit Out.
Yes.
We have Abishai. Tuko na Mambo, Abishai the spirit man.
Yeah.
Tuko na Mambo, and funny enough he plays percussions for all my sets now. Yako na Siso. Tuko na Zari. Zari is now managed under my lady Maisha.
Okay.
Artist tumwajaza hadi tuko na Oreo pia amejoin. Yeah, I'm just I can say for now I still have a big heart to accommodate all. Na si lazima ni kuwa hands on, it's just like what you need, I can guide you on how to get a team, how to do this and that. It's not really much work, and si lazima ni sign mtu. Yo kazi waende wanaweza ifanyia mbele, I just get them.
Okay.
Like I said, I'd prefer having a next generation that is more structured than what we saw. Watu yetu ilikuwa tunaangalia sana being signed is the big deal.
Yeah,
kupata deal na brand is the it thing. But I'm just trying to convince to remind our people that usanii inaanza na wewe kwanza, and how you serve your people before uende kutafuta hizo brands, because the brands and all those things and even labels, they end up dictating your art to some point. And at that point you forget how to serve your artists.
Okay. Alafu ni ki research yako.
Serve your audience actually.
Yeah. And ki research yako nipata hii part moja, like it took a year long hiatus, but you have always listened to you, so I don't even know how it take. Is this actually real? Because kuna time watu shake aga chini kula, yes, just gonna be very for long.
Yeah.
Asante ba. No. So, but like I found this to be strange.
Music yake will stay for long.
Yeah,
like ukisikiza mpaka
inaishi tu.
Unajua there are hits,
yeah.
But sasa zake hata ukisikiza they always new all the time. So you feel like he's around.
Yeah, so you actually
but took actually didn't know.
A break.
Na hata mimi pia walisema tu nimechukua break, na sasa who am I to say no, hata sibishani.
Yeah, kusauja ina ne?
Yeah.
Is there like what's the longest period Shaina without recording?
Without record, not recording but without releasing, because you know after Soldier and also there's a lot of internal structures that you need to align.
Yes, yes.
What one assume ni mimi nimenyamaza, but there's a lot that needs to be fixed before utokea tena kiusanii, you know. And it has happened to a lot of artists where like after a label there's a period you need to restructure your things. But like you say, I really lean on my songs living longer than even myself. So
yeah.
Na wale wananisikiza, funny enough, wananisikiza hadi kuna vitu nimetoa bado wananisikiza. So I think pia watu tu ni hype tu, labda mtu atafute unless wanangoja kuniona kwa mablogs na nini, which na ile life yangu ya
off grid,
ya off grid umnipati. So mimi nisikize tu juu ya muziki, hamtanipata na drama manini.
Okay. Which makes sense. Unajua tunakujua. We know you for the music. But kitu mwesema hapo.
Nilipakejiwa sana kabu wana sherehe. So watu really wana expect.
Sherehe.
Sahi. Sherehe bado hiko. Kila kitu hiko. But you'll need to. Nawa guide venye mtanielewa. Msiwa waoga. Sitawa poteza.
So kitu mwesema hapo. Interesting. Yo kusema like you want your music to live longer. I mean, remind kitu moja, there's something mupendaka kusema. Mupendaka kusema that the way you look at life after death is I look at Bob Marley. Na musema ga, Bob Marley died 44 years ago. And I still listen to Bob. Natua. Like, I don't think there's a week that has ever passed just because of Bob Marley.
Bob Marley chukua hayeta.
Yes.
Yeah.
So I always say that, to me, that's life after death. It's not what we think. Because wasewa fikiria ga life after death ni, you'll actually be somewhere looking down, which I feel would be super sad. Like, ukotu hapo juu.
You're missing all the fun.
Missing out on the fun. So, okay, your phrase, life after death, how do you vision it? Envision it in your mind. Is it ya religion ilutenda pali? Ukukiangalia wasi wakiwa chini, wasi wana have fun, unaona everyone has moved on.
Life after death is just physical, with the physical death. Bado mtajua there was Zanviri through my work and through everything. It's just like leaving a legacy and impacting people's lives. So people do that in their own way, but me na believe sasa through my music and what I'm doing, it serves as that.
Okay. So pia vile pombo umetoka kusema juu ya baba sherehe, fulanika nataka kuuliza kwani which song unafikiri na ku reflect wewe as yourself more than just as a personality?
All of them, manzi. If you listen to all the songs, there's an element of me. Hata kusema water waste, I use water waste in my conversation.
Yeah.
All my songs, there was no more words natumianga nje ziko ndani. So is that's just me building an entire mviri through my music. Na ukienda kusikiza poa, ukifuatilia utacheki hii ilikuwa ngai time, especially in the new album, unaweza jua hii inaongelea hii iko kwa time ya life yangu.
Okay. New album iko like tracks, like how many? Cuz unaka umeikalia, you umechonga.
Nimekalia juu, I really want guys to go back to that feeling yenyewe tulikuwa nayo time ya kitenge. Tusipoteziane masaacha tu, tuanze hii healing process mbio. Kuna watu wanahitaji muziki.
Yes.
It has taken a while. Ni ma songs nilianzia hata time after Soldier, not before. Kuna zingine hata huko before hata nisanii kwa Soldier zimekuwa. So you just build on them pole pole till where you feel they're mature enough. And with the knowledge I have now in execution, album yangu by then and bambanga, I really just sit down and listen to my own songs, like in your album, inanispikia.
With that, kitu moja nime notice, like as we've talked about your musical journey, tumebonga mostly via the triumphs. At any point during your journey, kuna time ushai feel like you're giving up, ma kuna time ushai go through a period where you doubted yourself? Ama imekua kusofa? I think tumebonga juu the triumphs. Imeka smooth sailing. And I don't think anything is smooth sailing.
Yeah, I try to look at a silver lining kwa kila kitu, bro. Hata sides, imenafaa kuget do kwako I backfire. There must be a reason. So if you really trust whatever guides you, hauna time ya kujiblame. Na kama ujiblame, then you trust that process. It's quite an easy cruise. Juu hiyo time yote, I really wanted to release a song. But circumstances hazikuni allow. But I didn't really shatter or have issues about it. Hata kukiwa na watu wanaongea, oh, nimenyamaza nini. I caught a pressure at any point. All I took from it was, I'm really glad guys are still asking for me. Because si wasanii wengi watanyamaza na wakumbukwe hivyo. So for me, that's a plus. Zile vitu labda nimefanya kwa kupanga kwa umakini ni team. Hapo ndio kazi iko, bro. Because you know your team ends up reflecting your work, and I took my time also to team yangu to coexist what on the same page.
Yes.
Which takes longer, and which took longer actually, and now that we are here and more stable, kazi ina flow to on and because also at the end of the day, other than me moving, I need everyone else to move with me.
Yes.
So kama manager yuko sawa, shughuli yake tunamshughulikia. Kama assistant yuko sawa. And also we've had other guys that were part of the team na hawakuwa Kenya. Hivi sasa wamerejea. Na I can say tuko full house.
Okay.
Mm.
Oh, alafu
hizo tu ndio problem ningeika kaa challenges hiyo kuweka ku deal na binadamu.
Oh, okay. Yeah. Yeah, which makes sense.
Yeah.
Alafu tukimalizia acha tuangalie the aspect of discipline, yes.
Mm.
So na kuka tukianza nikikwambia that when I look at you even going out of the city to live the farm life and kuwa na as little technology as possible, I feel like there's a certain level of discipline that takes, yes.
Yeah.
Any which other nini have you umefanya through discipline mpaka haujai believe ni wewe? Unajua kuna cause discipline waga, it's like one of the hardest things. I think kuna the phrase inakuwa ni you do not need inspiration, you need discipline.
Yeah.
And mimi nimekuwa na zile elements za lack of discipline. There are parts where I'm very disciplined, ile inakuwa like I need to do this and I'll do it. Alafu kuna kwa nazile niko like siwezi. Iki come to especially kituka diet hapo nimeshindwa kwa discipline. Nimeshindwa kabisa. Wewe ni elements gani ina discipline ile? Because discipline is the is key, ama? What's key to success?
What transformed my whole life is kila mtu anajiona kuna knowledge, bro. Kila mtu kuna knowledge yake. And I knew I could direct or rather manipulate what I'd want with the knowledge I had, but it might lead me to the wrong path. So nika seek wisdom.
Okay.
So kwa wisdom inanisaidia tu where to apply that knowledge. And the first wisdom inapata is through the fear of God. So mali nilianzia hapo, I got a lot of answers that mimi mwenyewe unajua you can talk yourself out of things.
Yeah.
But at the end of the day you know what is right, what is wrong. Yeah, so me discipline yangu ilikuja tu through just seeking guidance. Siseme mimi najua yote, I stand guided always. That's why I have a team.
Yeah.
Most of the decisions we make, I get guidance from them, and I also make sure spiritually, mentally and physically they're well enough to guide me when I'm not ready to, when I'm not in a position to do it myself.
Okay. But hey, Buddha jo, shukran. Umefanya nimefikiria jo kitu, jifikiria. I still want to leave the city. Leave technology, no. Yo, I don't think I can survive without technology.
Technology iko hapo, iko necessary. Msione ni kama I left technology and migeuka bushman.
Azizi, internet is limiting, technology.
I'm just limiting access to everything because like you said, ulilishi time uli survive bila hizo vitu.
Yeah,
you can't tell me say you can't live without them. And also the harm that is natuke kwa hizi vitu, everything needs control, everything with moderation. So technology niko nayo with moderation.
Yeah, because
But also eyes on what heals you, man.
Yeah.
What tunatafutanga healing at the wrong places. So me once I figured the healing I natafuta itapatikana kwa hizi vitu nafanya. Yeah, nili sit back na nikaji analyze.
I think kwa hiyo nini atuku explore element ya grounding. So do you do it? Yo, vile usamanga that once in a while, that's more to heavy viatu alafu you just walk on grass.
Mine is just by default. I can't get in a ground ama nini na tuwa tu viatu tu, bro. Zile zima tuntembe na viatu kila mahali.
So inje kwa grass, eh? Kwa hiyo usamanga hii kwa floor, hii si grounding, eh? Zima you go to nature.
Eh yeah, tunako I'm fortunate to have a girl them that amenifanyisha hizo vitu sana. Ametembeza huko kwa misitu, amenipandisha milima, but and it was very therapeutic only to find that what we were naturally doing is what we are being advised that either scientifically ama kwa vitabu, but that has always been us. So situjifanya senje tunaanza kulani hizo vitu mpya. Hata hizi maneno za plants, I usually use that example where niliona an article ikisema, do you know speaking to plants right now makes them grow better? Nini mna wanaika so technical, and yet with our forefathers hadi walikuwa kwa shamba wanaimbia, wanaimba, wanalima. Coast nilienda, kuna mzana chumna na mwembe hadi anaambia mtu ya santi, like kuna elements, and it's our culture is who we are. So I believe pure technology is too far from our natural being.
Mm.
So okay, trust me, ukiachilia tu hizi moto tu siku moja mbili, si lazima tu udifikirie grounding, utajipata tu unafanya vitu zingine, it changes your life. Mm. So I didn't really have to fight for a change in my life. I just took the right path alafu.
Okay, but talking of technology, kuna nini flani kuna try kushare na wase, but YouTuber kaniambia jo na iba copyright ya wenye. Kuzu umekuwa involved na Mandai, umekuwa kicheck Ndai zinatoka China?
Yeah.
And do you see them as the future ama out on to enjoy? Unaona a world where they'll zitakuwa the shit, hizo gari za China ama...
I won't lie to you bro, mimi natafuta horse as we speak. So guys, when you anasikia kama uko na farasi, nilisema siku
moja natafuta real horsepower.
Moja ndaingia event na a real horsepower.
One horsepower.
I saw a lawyer mwenye alikuwa anaenda kuwa admitted to the bar.
Alinge. Eh, ali show up na.
Oh yeah.
Alinge na farasi.
Eh, kuna huyo lawyer alitokea gana ki horse hivi tu. So gari za China? Like new technology?
Sina maoni.
Kuziliona very interesting. The reason nakuuliza ni
kama mechanic. Kama nileze kama mechanic.
Yes, ndio nakuuliza. But apart from mechanic is safety. I saw something. I don't know if I have the video, but ile safety wana do saizi. Remember like most cars are only tested through collision. Asa wanaanza kuangusha vitu juu ya ndai jo. Na unachiki ndai iko na like a sunroof. Haipasuki. Paka that means that I feel like very soon gari zitakuwa safe, because if you can take the same technology ikuja to head on collision, that would be interesting, man. And yes, I think I saw something like that and I was like, this is crazy, man. This is, so these are the Chinese, of course, na niko sure the rest of the world, because unachiki kitu kama safety belt silianza na na Volvo, and Volvo did not patent it. Yes. So I feel like the same thing is going to happen with like safety ile kitu kuangukia ndai.
That is sick. Yeah, enough.
Kwanta kwa icheki one. So you like on a someone like on angusha like a 3-ton tree on top of the car, and the car haipasuki. So you see, this is going to make Nini very interesting very soon. I take it.
Ile na dent.
Yeah, jo. Like when I come kumesha dent after yangu kiwe na mti. Kwa zime ni remind, kuna time mti ili yangu kaga pale university we. But ili yangu kata ima kukuwa na ndaye. But wasa likuwa nafikiria, hizo mamti za university we yoga vile mze. Ingi yangu kia ndaye, hiyo ni flat. Mesa nyo kia yangu kia hiyo uchinku, na chikimpaka ina spring tu. Na iku kwa hapo ndani, kwa nimi yangu kiwe na mti. Eh, na kwa nishamile.
Nikuwa na chuma yangu ya kitambo hapo. Nisha kikongo na lori, wale we were young, but hai kubondeka. You can see a while back people would make things to last longer. Sahi ni for business.
Yes.
So unless tujue kama kuna any ulterior motives, but it's a really good design.
Yeah.
And it's design. And I think it should be a standard. Pia gava pia zianze kwa skin na hizi vitu. Juu pia ukianza kuache kila gari inaingia. So tutakuwa tu tunaoch vitu kaizo kwa screen, but hatuna access to them because gava ina accept anything in. Like in Rwanda, sahi if you import an electric car, duty free. Ni duty free baby, sindo? And there's a lot of them there. So if you really want to do that, it starts from the top. Whether kama mnaamini ni nzuri, gavatu wenyewe anze control.
Okay. Kuzi nini tena? Bila msema hivyo mimi remind. Oh, you come to stories za kulast. Wewe ndio msilikuwa na deal na Mandai. Sijuko shaske, but niko na mtu alikuwa ameandika ati never trust what the manufacturer tells you. Ati manufacturer kikwambia fanya service every 5000 kilometers.
Do it at 3.
Do it at 3. Do you have the same mantra? Ati nakuaga they give you enough to last the warranty. So anajua una destroy gari yako, but by the time itaharibika, warranty itakuwa imeisha. So now you'll be forced to buy a new one. Otherwise, ati Mandai mobs ile tuko nazo can last in quotes forever. Hypothetically, since they last forever.
Yeah, that is true. That is actually true. It's the part of it is the last thing to make a vizuri, but I mean, we live in a Babylon system.
Yeah.
Kila kitu ni ya pesa, bro. Hata simu yako sahi, inaekwa tu venye utabai charger kesho. So utakimbizana hiyo technology kweli.
Yeah.
It always comes, itakuwa mpya hata sasa venye nime step away from all that. Trust me, if I come back next month or next week, I'll find something new. Na bado naweza tesa nayo. So I'm no longer shocked or surprised about like new tech. Because again, it's expected of us to grow and develop. And yeah, it's just now accessibility. Tuipate aja.
Okay. Okay. So maybe the last question. If you come to new tech, any new tech that normally impresses you? Then you're like, this one I want the latest. Ama saizi woko tu. Ata microphone umeamua tu. Undaka microphone.
Oh, in terms of music, sign it after studio monitors. I want to equip the studio fully. So yeah, when it comes to sound,
okay,
those are very important things.
Also, those ones you want the latest and the best. Okay.
Yeah.
Okay. Makes sense. So, hey, makoni episode 565. Shukran jo sana kwa kutoka all that way. Unajua mimi my mind hata mkiniambia Limuru ni karibu kwangu ndo. Roga ni mse. Like a lot of places nimeishi. Nimeishi South Sea, Ngara. Look at how close to CBD. The farthest nishaishi from CBD ni Langata. So what me was talking about, like, Buddha naishi Thika Road na kwa zile za naishi Kasarani. Like, mimi ni mtu wa kuishi next to the, not just city, but next to CBD. So when I hear someone...
Civilization.
Some mtu naishi. The funny thing is I never really got the CBD, but I always want to be close to it.
Is it because of security, ama nini?
It's just that. Skwagi fan wa CBD. I always find it to be super nini, but nataka gani kuwe
na access to it. Yeah, but ikuishi kwa hizo specific places that you may mention.
Why are you near a place that you're not a fan of?
I don't know. If you're to ask me, but anytime that I want to move to any place, I always look at the distance to CBD.
And your kids, what's their take on these places? Ama hawana la kusema.
Niko na mto moja, but she makes friends so easily.
Yeah.
So the sort of person can survive anywhere. Yondaga place yote na make friends. So I think with that, imempatia sense of community.
Nice.
So that helps.
Uzuri kuote binadamu wako, so maisha tu inaendelea.
But hey, Buddha jo, shukran sana.
Yes.
Tunalufu to your project ya Kesho, sinio ni Kesho?
Yeah, project ya Kesho, yeah. Tuko macho.
Yeah, tuko macho.
Bless you. Itashika, itakuwa kubwa.
Yeah.
Asante kwa... it's got to be like just like a mild head rush, but I actually felt you like came in me.
Any conversation to metwa mbali
leo kuna mapetiko studio
ya danu
nataka hii na kwa kikuja hapo iko like siwezi fanya podcast ways senza kwa ni hivyo but hey, imekuwa ni episode 565 kama kawaida tusema like
66 to be precise.
565.
So masema 566.
No, 565.
565. Yeah, next ni 566 after hii. Yeah. Una gani nini ile?
Poleni ni kama nataka kurudi tena hiyo next. Meet you at the 566.
Yeah, so kama kawaida like, subscribe, hit the notification button, tell a friend.
Yeah.
Tukimalizia tukisema eko nene.
Eko nene.